makhelwane bokuphiso isandla siyageza isandla siyageza isandla siyageza nemakhelwane bokuphiso wasithatha sonke wasithatha sonke wasithatha sonke isandla sithatha sonke wasithatha sonke wasithatha sonke wasithatha sonke isandla sithatha sonke wasithatha sonke wasithatha sonke wasithatha sonke isandla sithatha sonke wasithatha sonke wasithatha sonke wasithatha sonke isandla sithatha sonke
esiyaphuza esiyakhuva akekho ozokhuza sibetho ke nomakhelwane mjito nobhozo kufa wosophuza wosokhuva esiyaphuza esiyakhuva akekho ozokhuza sibetho ke nomakhelwane mjito nobhozo kufa wosophuza wosokhuva esiyaphuza esiyakhuva akekho ozokhuza sibetho ke nomakhelwane mjito nobhozo kufa
Yeah.